This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
imizuzu 22 emva kwentsimbi yesihlanu basabe sincokola naye umfundisi waphiwe magengelele kwibandla i-liberation in Christ zizi masibulise sikwamkele kuredio kpulpit
njawe masibulise mani sibulise nakwena listeners zakho siphinde sahlangana kwakhona namhlanje ndiyabona uba uyibambe mathupha
mathupha zizi ndithe ndibambe zathi nkqi ngokwamfundini kodwa ke mandiyincoma into ethi le ntokazi ibihleli kwesi situlo wenze umsebenzi omhle kwezi cawa zine ndibe ndingekho nto thukile has to realize uba zine ezi Sundays bendingekho emoyeni but she's done a good job ndimbulele ke kodwa ecaleni zizi ndatsho into yoba ndiyabulela ngondibambela kodwa sazibambela ngokumathupha ngokunobomhlo sisi sincokola ngomsebenzi kanye ngento enzima mangathi nzima ndi-sensitive depending of course on how one handles it indima ye-backsliding mhlawumbi uzawuthi omnye ukuwa umzali ntuthi umzali nowile sikhula siyoyika lo term evangelini soyika ubizwa njengabantu abawileyo in fact I was thinking this morning you know before sitshate nenkosikazi ngeli xesha sesimisiwe sesaziwa sizawutshata ndandisoyika noba ndibonwe ndihamba naye kungekho umntu wesithathu ngoba ndoyika uba kuthiwe ndiwile and so it's a stigma that I believe any serious believer you know is really concerned about and namhlanje sifuna sincokole nge-backsliding but also sincokole ba zithini signs ethi uzibone uba ubani ingathi uyatyhafa endleni ubani ingathi uyanikezela zeziphi i-signs uthi uzibone okokuqala okwesibini usincede mfundisi in your conclusion okanye part of usinike also ne-remedies singenza ntoni ukusinda apha elizembeni apha ekuweni singenza ntoni nokuncedisa mhlawumbi umzalwane wethu esimbonayo into yokuba ingathi uyatyhafa amadolo aye ebanzima andiphose kwintaba komfundisi
inkosi kaputshawe mandingene manzi nam ndibulele ndikwazi lolisa lo myalezo wayendiphethe kakuhle kakhulu nam usisapha kwiveki eziphelileyo so ya now butshawe kulo mba sawuthetha ngawo ndiyaphinda la mazwi ugqibo wathetha uba iyathanda uba sensitive and maybe ibe sensitive in different way it might be sensitive in the way that the person who's backlighting, in most cases, they might be defensive, to the fact that they are indeed showing the signs of a person who's backlighting, and it might be defensive, sensitive in a way that nalona ubona lo backlighter, akululanga nam ukuya uyokumgala.
Yes.
Into ezithile ke wethu, but kuthiwa zikhona iimpawu ozibonayo apha emntwini uboma kodwa ngoku noko noko unayo indawo endingathi uchwechwela ukusibonisa iimpawu zokokubana uyawa umntu lona naw masingene ke apha ke okanye ndiqale mhlawumbi ndicacise uba ukubacklider oku ukuthini dalajala ngebutshawe before yonke le nto ngoku sibe nee-resources zokufunda iBhayibhile understande kakuhle uba ifundisa ntoni malunga nomntu lo ukholwayo and we have mainly taught uba umntu okholwayo akakwazi ukuwa yes but phaya kudalakudala wena butshawe ingakumbi apha kusapho lumnyama usapho luntsundu hayi asiyazi loo nto leyo butshawe ndikuxela inyani selisulo asiyazi into yokokubana umntu akawo into besiyazi thina into yokuba umntu uyawa umntu uyakwazi uba asekholwa kanguba bakhona abantu abaninzi abasakholwa kanjalo into yokokubana uyakwazi ngexa uthi uyibambile uyokuwa nayi-backsliding ke ithetha ngento yoba umntu for a long time simazi afema you know and ezingomntu isifuba ngenkosi lena yamakhosi uyesu kristu kuthi ekuhambeni kwethuba ke ngenxa yezinto eziyiqela simbhaxe ngokuseleyo eyijikelela nto ekade eyibiza esithi uyiyo naw ke i-backsliding ke ingena kanye kuloo ndawo xa kuthiwa you have backslidden thetha ukuthiwa hayi uye womntu akwintlangano yamakholo awusatshayi ngalo nqawe ngoku utshaya nganqawe imbi naw ke butha I think esinye sezizathu endiqondayo uba simele uba ndiqale ngaso apha kukuba ngeli xesha ubungena enkolweni nangeli xesha uqhubekekayo ungena uhamba nabakholwayo igospel lena how was it introduced to you That reason is very important and fundamental, because what is the main teaching, what draws people to God, and what keeps people in God, it is that gospel. People need to know why we're going to church, you know, what has God done for us. So the centrality is just around the gospel. Now, maybe just to emphasize the importance on Abuchawe, the gospel lena, so that undayaz ndoko kubana uba uhambi cawe kodwa akazinoba kwenzeka ntoni gospel intoni intoni yona loo nto le kuthiwa igospel. Na kunyanzeleka into yokokubana bakhe bajongisisise. Now uthi uPaul Buchawe xa ethetha ngegospel lena kaThixo ethetha kwibandla laseGalati endiqonda into yokokubana lase lichwechelwa zezimbo ke ezimbo sithetha ngazo Buchawe. Mandifunde phaa chapter number 1.
Yes.
Uthi verse number 6, I am amazed that you are quickly deserting him who called you by the grace of Christ for a different gospel, which is really not another. Only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. Verse number 8. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be cursed. Now, before we get to the cool down, the bumbas will come to Balule that was gospel, but unza nanjo buko. Now, if imba upau lokala ngubondo kubana undulona, agana amisha wale don kuboi teta pa len kuboi funda pa uchao. Agana amisha di put no bunga mizama kanya kana. Aiyi kuindo emenza anyaka hasi usoteta na lomban kubo teta ngao abba. It gospel plays a central role. We call one a linge and joban just call.
Yes.
Now, ubangaza amage introduce this gloom to utu ya call in kosin uyesu, but and mikonto nje akanyumba zeki joban nje umbeka ngale vesu. But ubon, uya I vesu, ndoko pana kwa mba bazalone base galati, badi fiki be kwekwe lwa mkwose vengu. Na mapendele ngo mkwose la kekwike, mtu inyole uyesu sidi kwa fundi bake nginimin ya ambyo tandasu. Aba shiye, kwebu ya chinti kwa lele la matoto. Abuye athi hayi madoda nilele ngalo mzuzwana nje ndinishiya apha ndiyothandaza. Athi xa ethetha nabo athi umoya unentumakalalelo, athi kodwa inyama yona ithathaka inyama lena
yes.
So elibandla laseGalati lalingenelwe kanye lolo phawu lenyama ebuthathaka esozela abazalwane ababevumela mfundiso zimbi, bealawa izinto ezizodistorta uthi Paul, imfundiso ezizodistorta this gospel. But ndimthanda xa isithi nabani na ke even if ndabo okanye ngabanye abantu abazisa gospel imbi, uthi abo bantu abo they must be accursed. Now Buchawe, just ukuphinda ndi-emphasize, I want to emphasize this, ndi-emphasize nje okwesibini le ndima yokuba ungene kanjani enkolweni, wangena kanjani enkolweni, ngoba uninzi lwethu zange lingene kakuhle enkolweni kwaphela. Yiyo ke ngoku le nto uzawubona into yokuba uhambahamba umuntu ozele angahoyi iBhayibhile, angahoyi igospel, ibe ngathi xa kushunyelwa igospel kuyadlalwa. Now uPaul again khakuncwadi yamaRoma chapter number 1 verse number 16 uthi, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. So the gospel is the power of God. Uba wangena ungayiqondi yona nto uba engintileyo yilenga lamandla, yayingengumandla omfundisi, yayinga lamandla egospel. So it begins from there. Butha ujonge uba xa uasesa lo mzalwane ujongene naye ngoku into okokubana lo mzalwane uyamazi uKristu, lo mzalwane uyayazi intlanganisele yamakholo, uyayazi yona nto isihlanganisileyo apha. Uyifumanise ke xa ebacklife uba omnye sometimes uyayazi nyani, omnye ufumanise uba hayi akayazi kwaloo gospel uba yintoni. Omnye uyayazi nyani, but ke ngoku luyazi inyani ungenwa ngulo point number 2 ndizawuthetha ngayo, ikhampani Buchawe. Ngobani abantu abakungqongileyo njengobukhona?
Sure.
Nathi impawu yesibini Buchawe, ungqongwe ngobani? Kukhona laa nto yayisithi kudala xa kuthethwa kuthiwa kunee-chances ezi-2 Buchawe, uba unetshomi ezirongo, ii-chances zii-2 uyokuqala yiyoba ubathintshe ungenjalo bakutshintshe.
Hayi, nyanisi.
Now, yayisitsho ke into yakudala namaxesha amaninzi wawunga umzali wakho xa esithi ezitshomi zakho ziza kukorrupta isi. Ibe ngathi umzali wakho uyakusukela and all to find out xa isixesha lihamba phaa sinithika. So uqalisile umusa ngoku usenza ezi zimbo nale mikhwa yenziwa ziitshomi zakho ngoba kaloku ngabantu baklose kuwe. Now, as a believer, now you need to watch the people that you spend your time with. Mzekelo, umntu lo uyambona uba lo mntu uyayazi igospel okanye mhlawumbi akayazi zizikhategori zoyithupha kulaa group number one. But xa umjonga unazo nezimbo zokovana nabantu bafunde ivesi zeke uba ndingathethi into engathethwa iBhayibhile. Uthi uPaul uthetha nebandla laseKorinte eli bandla ngobutshawe andilazi uba ibandla lalinjani. Akukho nto babengafuni ungayenzi ngexesha bekhona.
Sure.
Yonke into esiyenziwa babefuna ukuyenza babazalwana. Na uPaul uthe sewugqiba elungise iingxaki ezininzi chapter eyandulele yokugqibela phaa kule ncwadi yabaseKorinte, verse number 33. Uthi, do not be deceived. Bad company corrupts good morals.
Sure.
Bad company corrupts good. Iproblem esinayo enkulu namhlanje ebutshayo ebandleni ngabazalwane that enjoy ikhampani yabantu abangakholwayo.
Kangani
badathe umzalwane ndi, hayi mna ndibone iinto ezivulubhutsha wathi umzalwane ndiyikhethe into okokubana ndovane nabantu abangakholwayo ngoba abazalwane barongo bakhohlakele.
Ndidla ngosive the source of statement is this kude kuthiwe banomona abazalwane ndikhetha abantu abangakholwayo.
Shinithixo, mamela lo mntu uthi u-understand i-gospel adathi xa ethetha ndikhetha abangakutho umntu okholwa othi ukholwa kwinkosi uYesu. Naw uthi uPaul yena apha, bad company corrupts. What is a bad company, by the way, Butchawe? Mhlawumbi it might be good to understand. What is a bad company? Uba uchitha ixesha nomntu ongenabungqina ngoYesu Kristu, yikhampani erongo leyo. Uba uchitha ixesha nomntu ongakholwayo kuYesu, yikhampani erongo leyo ngoba loo mntu lowo akho nto ingenye azakhulisa ngayo apha enkosini.
Akabakhi ubomi
bakho ngokwenkolo Butchawe. Mhlawumbi ke
kwezinye i-areas zihamba ngarayit, unyanisile zesi, unyanisile.
Yes, but kulena yenkolo ikakhulu. Hayi, akho value aza kuyi-eda other than uba ezawusasuka akudrowele kwezaa zinto yena enjoyayo ukuzenza futhi angena-boundary njengomntu ongakholwayo kuso. Now Butchawe, since now simbona ngoku lo mzalwane uba hey hayi uyovana namaginzi futhi ngiyona khampani ayienjoyayo leyoba ahlale namaginza kulapha apha kamnandi khona
especially
naba abakholwayo uyangibona uba uyabhoreka akayikhandi ngam nencoko yethu incoko emnandi kuye leya yamaginza. Na uyibona uba ikhona uphawulo balo mntu lona ingathi indlela yakhe ayizubambe nenkosi and ke ngoku udinga ukuncedo olu sizawubheka kulapha phambilana. Quickly Butchawe, enye endiqondayo uba ibalekwa ngeenyawo zombini Butchawe, ayifunwa nokubona indaba ye-church life wes ngeli xesha kunento exube ne-COVID. Abantu babaleka ngenyawo kwinto exube ne-church life. Now apha phantsi kwe-church life Butchawe, ndiyafuna unyengeza ne-issue ye-membership apha ebandleni elukhonza kulo. Hayi, abantu abasifuna uzibona ezo zinto ezo. Mhlawumbi unye aye enkonzweni but ade athi xa ethetha kayifuni yena into exubeyo nonto yoba ngoku uzawudenziwe abe imemba yendawo ethile. Xa etshoyo ke Butchawe uzama ukuthi akafuni ukulandelelelwa ngamagama acacileyo
and akafuni uba ngoba kaloku
uyakanye kuloo ndawo kaloku laa ndima ye-church life kunye ne-membership. Where do you account njengomzalwane? As umzalwane you need to account somewhere. And awukwazi uakhawunta Butchawe ungeyo full member yebandla elithile. Uyayibona?
Ngoku
xa sikwazi uba you are our member sinelungelo into yoba xa sikubona uba nokuyagekela ngoku sikwazi uba sikubize sogqiba sikuqoqoshe njengomzalwane wethu. Andithi pha kumaGalati chapter number 6 uPaul uyayikhuthaza le nto into yoba we must restore one another. Uyayibona?
Yes.
We can only restore one another ke Butchawe xa indaba ye-church life ibalulekile apha ebantwini. Uthathe umbhalo omahebhere I think uchapter number 10 xa ebhalayo pha verse number 24 and 25 uthi makungahilizelwa ukuhlangana ngamakholwa njengoba kulisiko kwabanye abantu kwela phandla yayiqheleke into bavasa umuntu ahlale endlini angayikwase enkonzweni and umbhali wayi-emphasize i-importance yokuya rhoqo endlini kathixo sibonakale endlini i-west xa ungenasizathu soba ungayi enkonzweni ubheke endlini kathixo and i-church life i-plays a big role butshawe apha emntwini okholwayo because xa ukholwayo uYesu akasukasuke nje afomisheke ngokukhawuleza this is happening gradually hence Paul eza kuthi kumagalati athethe ngentoba until Christ is formed in you in other words as ukholwa nje Christ is being formed in you and there are many things ezincedisayo apha ekufomishekeni kukayesu apha kulo mntu ukholwayo i-church life lo mntu yarhokocaweni intlangano i-fellowship zamakholwa uyazithanda lo mntu lona uyathanda funda ibhayibhile igospel uyayiunderstand now Christ is being formed in this person and when uyesu sele efomishekile uzawubona ngokwena butshawe lo mzalwane ethethisa okukayesu esithi ii-brothers nee-sisters am ngabantu abathenda bancwele ngabantu abakholwayo ayindithi uyesu nemini wakhe wathi yogqoqo ekhangelwa ngumzali wakhe xa efikayo beyomlanda wathi uyesu wo imani kancinci wathi abantu bakuthi bantu bakuthi abantu my brothers and sisters are these people abantu bakholwayo kwinkosi yam yeyibona na umuntu ngebutshawo othetha ngolo hlobo ngumntu osele ufomiseke uyesu akuye umilise okukayesu lo mntu lona uthethisa okukayesu and ke ezinye sezizathu ezikhulu sesu se-church life ngebutsha ulilunge elipheleleyo apha endlini kathixo lo mntu lona and uyalandeleleleka lo mntu lona angumntu dutshi mntu olandeleleka naw ke yabona ke xa ufuna ubona umntu ozakuwa ngala umbone kula ndawo yento yoba nekubheke xa wena kakuthandi gqithi futhi akafuni kuthi lo mntu banixawe yi-one by the way
ya ngoba kaloku nizambuza once ba nimbona aluzokokoko apha naw nizawufuna inumba yakhe nifuna uyomkhoba funeka nitshintshe nekamqhele ukhangele enye indawo and engqondweni yakho unento ethi yena uzam uaphize sazela soba but ndiyakhonza nje
exactly injalo kanye and ke uyabona ke kutshawo kwelixesha oh my god ingase abantu bayimamele le nto leno babe bamamele nyaninyani kutshawo kwelixesha sikulo eyona danger enkulu yile kanye yababona abantu butshawo kutshintshwa amabandla kweli xesha and all to find out izizathu zokutshintsha amabandla azikhange zalunga butshawo zirongo zilele kanye kule nto iyithethayo yoba uaphile sazela esi sakhe ngoku yeyibo but ke ngoku butshawe ndiyayiqonda into yoba kubalulekile into yoba emveni koba sizivezile ezinye zezinto eziye zithi zivele kulo mntu lo simbonayo bukekele ngoku uyawa athink ubalulekile into yoba siyiveze indlela yento yoba singamnceda kanjani kengoku ngoba loku omnye butshawe sele wile oredi njengoba sithetha nje apha ereyidweni uwile omnye umntu butshawe uthi xa ethetha ndidibene nabantu na butshawe abasele benikezele entweni yokukhonza athi ndahletywa ngumzalwane umazibane ndenziwa yilena ngumazithile ethile endawoni ethile mna zange ndiyovelelwa zange ndiyovelela ndiswelekelwe ngubanibani wam ngexesha lecovid banezizathu butshawe abantu abazibekayo xa sele bewile
mandiyithethe ezizinto ethi ndiyayithanda ezi practical examples ozithethayo ngoba inyaniso leyo abantu bava ngolo hlobo abantu bafinishi into yobana ndandigulelwa andavelelwa ndandigula ndandiswelekelwe akwabukho mntu uzayo and I think those are some of izizathu klam mntu ufinishi angela hlobo zivalid kuye until mhlawumbi abone enye iview okanye akrotyiswe kwelinye icala so I like these examples ozanazo qhuba mfundiswa
yes injalo kanye and futhawe inyanzwe msulwa wena ungamthatha ingathi uyadlala njengoba ndiba esithi mna khange ndenzeke into ethile
ingathi nochuku
ha usirias laa mntu butshawo usirias nyani futhi and uyithethe esirias nento kokubana kuye ndingayeka nalo krestu uba umama wam xa eswelekile akazuze umfundisi azomngcwaba tshumzalwane ke ngoku uba angamkana kulo cawa ayeke nalo krestu futhi now zizinto esizivayo ezi uqonde uba ke kodwa noko kuyafuna ukuba abazalwane sizame ubarestora sibarestore ngokwebhayibhile okokuqala in this bese ndimkokile uGalatians apho uPaul atsho khona into yoba we need to restore one another you know and as we are restoring you know omnye nomnye sizilumkele hleze nathi siwe phaa kwesasono salaa mntu lowange yibona into enjalo now it is very important that xa abantu besiza, and obviously umntu owayo, there will always be an excuse. It will either be zange ngiphathe kakuhle ngumfundisi, zange nenze into ethile endaweni ethile, yonke le nto lena, there are these reasons abaza kusibeka abantu. Now the main thing that we need to know, u-1 John chapter number 2 verse number 19, uYesu uyasichazela phayana uba owayo akazange wabe uyingxenye yethu. Ibuhlungu kuloo ndawo ke ngokunoba iBhayibhile ithi esona sizathu eyona nto ibalulekile funa siyazini yiyoba impendulo yayo yonke le nto lena, othi amke zintlangano yamakholo amke uForever, hayi lo mntu lo akazange wayiyo ipati yale nto lena, wayisiza nje mhlawumbi besiva kamnandi yiloo. But we also, because kaloku sifuna abantu bakhilekelwe kakuhle, asifuni uya kakhulu kubo, sifuna also bayi-understand uba we acknowledge Butshawe that ecaweni sometimes yikho nto bimpatho ingabikho ntle nam.
Before unabe zizi ndifuna uthi kule vesi ogqibo yithetha ngayo ngoku uthi xa ubhekisa kumntu owileyo akabuye tu kwaphela mhlawumbi ade obhubhela kobo bomi bokuwa engazange abuyele enkosini, lowo umbalela kule khategori uba isibhalo sisithi ebengangengowethu kakade, kodwa kube khona aba awe uboma ngumawevuka lo, ubomi bakhe ungumntu ozamayo uyastriva ukuphilela inkosi, kodwa unezinto zimane zimgqwedisisa apha endleleni, nguye lo uzama umkhuthaza ngoku into yoba makaphakame.
Nguye kanye lowo Butshawe, nguye kanye. Funa ndiuemphasize ngala vesi into yokokubana ikhona into eyithetha ivesi ngomntu othi angaphindi abuye emhlanganeni yamakholo. Xa sibuyela kulona ngokumbona into yokokubana uethe nje ufuna ukomelezwa lo mntu lona, nelithelayo uba umane ukuwa afunda aphinde avuke. Now we need to say this, that and ingaba unesizathu umntu azawusibeka uba yintolini bangeli bandibe nje, azibeke ke zibaluleke ke izizathu zakhe singasoze sizikhabele kude. But eyona nto ibalulekileyo yinto yokokubana okokuqala funeka siyazi uba bendisiwe yintoni pha enkonzweni, yintoni ndisapha enkonzweni. Ubuthilekelwe le nto ikusenkonzweni uba akhange ndiye enkonzweni Butshawe kuba ndisuke nje ndadinwa kukuhlala endlini, ndisuke ndanezitress ndathina. You know namhlanje there was a verse ebesiqhubekeka nayo phaa kwincwadi kaJude, namhlanje iverse ebaluleke kakhulu endibonayo isichazeni uba singobani kuThixo. Xa ndiyifunda le verse uthi uJude verse number 1 verse number 1c uthi to those who are called beloved in God the Father and kept for Jesus Christ. This reason is very important to understand.
Yep.
That okokuqala you were called by God.
Yeah.
Zange ubizwe ngumfundisi. Umfundisi washumayela nje but uThixo wakutsala. Now Butshawe le vesi lena ke ngoku yile imenza umntu azibethe esifubeni azingombe isifuba ke sive uThixo esithi the beloved of God the Father. Asogqiba ade indawo ethi kept for Jesus Christ. Now sisizathu esibalulekileyo esikwenza ngoku uhlale futhi iintsika zakho zimile apha enkonzweni. Now ibalulekile ke ngoku loo nto apha emzalwaneni uba ayazi uba ebeziswe yintoni apha enkonzweni. Le nto iza kwenza uhlalehlale ungevezele, it's because isizathu sokuza apha simfiliba awukhanyelwanga nam yile nto yoba ulapha kule ndawo. Funeka ke uunderstande udaba lokusindiswa, udaba lasemnqamlezweni, uunderstande amandla omnqamlezo. IBhayibhile xa ithetha ngomsebenzi osemnqamlezweni, jasi nje ukuedisha nje kula mazwi ngqibo wathetha. IBhayibhile xa ithetha kwincwadi yabaseKorinte lesibini verse chapter number 5 ithi phayana uYesu wathabatha isono sethu wabe sele esinikeza uThixo ubulungisa bakhe. Amen. So in other words, njengoba ndililapha enkonzweni ndithilekelwe ukuba there was a point of exchange emnqamlezweni apho kwathathwa isono sam, ubungqombela bam, ndanikeza ukulunga kukaThixo. Now kuba umntu uthilekelwe ke iloo nto Butshawe, andisiboni isizathu esinokumbangela uba amane esenza izimbo ezawusenza singamphembi, uyayibona. But ke this verse it helps a lot ekuencourageni abazalwane, ibamleleze, ibaqinise enkosini, ibenze bayazi uba bangibani phaa kuThixo, baziswe yintoni apha enkonzweni, begcinwe yintoni. Ngoba usiwa nje umane udinwa usenza, awuyazi nento igcinileyo uba yintoni, bubuwazi amandla ale nto ikugcinileyo, uyokomelela qhubeke kubheke phambili. Now just nje okokugqibela nje Butshawe, just ukubuyela back again kwezaa zinto bezithi zizimpawu, asingezaa zinto kwazona Butshawe, zikwayimpendulo zikwa yi remake zinazi i sell ana loba zinikeze i remake lo muntu nengxaki umzekelo kuba sithi nengxaki yokungafuna ukuze enkonzweni ihoqo then impendulo ikwalele kwaphayana that iBhayibhile ithi kuHebrews that mangingayizela ukhona because ukungakhonzi kunento yoba kungamlimaza umzalwane because ubushushu benkonzo obutshawo ubushushu benkonzo bubalulekile emzalwaneni ngamnye. Each and every believer out there butshawo kudinga ubushushu benkonzo apho uzawuva uThixo nisesulelana ngezipho zikaThixo uzosulelwa ngubanxa wedwa endlini but xa uhleli nabo abakholwayo ngoku nisulelana ngezi zipho uba ukhe ufunde phaa kwincwadi yabasekorinte chapter number 12 uve phaa upaul xa ibala ezi zipho you know zikathixo ooma-healing ooma-miracles nazo zonke ezintwizi ezi ziye zenzeke xa abantu bakathixo behlangene amen kube yiloo nto so xa uphayana ke usiva iingoma ezimnandi usiva imithandazo uba nobushushu endingabaziyo butshawo womelezeke nalapha emkhulweni so aphinge ezi zinto ke zinikeza impendulo kwezi ngxaki into ezibalileyo butshawo andinotsho noba unayini imibuzo nje nayo nje
zicacile andicinga uba boba ungakhange uthi impendulo zayo zikwalele apha kwiingxaki benza ubuza umbuzo kodwa ndikhulule ngoba inyaniso yinto yokuba if into endenza okanye isayin yoba ndiyawa kukungafuni ukuya enkonzweni yokuhlangana nabanye abazalwana then isolution mandizinyanzelise ndiye kubazalwana because ngexesha kukutyhafa nje zizi kumphefumlo okanye kwenyama nje in fact angenomphefumlo ngoba ibhayibhile ithi unentumakalelo inyama le ivele ibingabi namdla tu ikunike futhi izizathu zokuhlala phantsi apha endlini ide ngexesha ikugrumbele nendlela ebekuthethwe ngayo kuwe ngumfundisi okanye ngumama ubani enkonzweni okanye utata ubani yakukhubekisa ijust ikunike nje ii-reasons zohlala phantsi uphele uhlala phantsi kanti gradually uzawuphela tu umdla and so ungaske singabazalwane sibe nokukhuthazeka ngoku into yokuba you know we must pay attention to ubomi bethu nendlela esawuthi sikhule ngayo uthetha into ebalulekileyo that you know Christ is being formed in us and ayo event le ayo tournament yosuku olunye you know uba ngala mina ukholwa and it's done but it's just that continuity yoba simane sesiye enkonzweni iyakhulisa azathi amaxhosa kayithetha athi uyakhula umzalwane ubani le nto ikhulisayo kusoloko equqa ebuyelela phaa kwabanye abazalwane because kaloku le nto ndiyaziyo zizi kungenzeka into yokuba uyazi ngcono kunam okanye mhlawumbi unento oyaziyo endingayaziyo ndinento endiyaziyo ongayaziyo xa sidibene ngoku we share we begin to exchange scripture ne-views of scripture but also there's a pastor who's standing there you know ozidedicated and who's called for this work ozawenza ashumayele okanye afundise phezu kwempilo zethu and Christ continues to be formed in our life so I think for me uzenayo kakuhle mfundisi ndiyabulela and again thanks for your time and really the effort in this and the preparation and sharing your insights and ngethemba loba umzalwane uyawuzifuna yazi na njengoba uthetha ngele lizwi likuyohane lokuba you know aba bamkileyo ibingengobethu alingeni kamandi because ndiyacingela ukuba if mhlawumbi ndiziphakathi kwi-state sefall then my prayer is inkosi indinika amandla ndiphakama kunoba ndiphelele kobo bomi ibe kanti ngulowo uzawubalulekutheni bendingabhilonga in the first place because isounding athi into ethi you know if bebemthanda nyana uyesu bebezawuphakama abantu bebezakwenza inzame surely man kule life noba ngunyaka noba yi-2 years okanye ziinyanga kwelisuntswana lobomi umazi uKristu there's some things that you can draw back from ubomi nguthixo olundihambise kule ndawo nguthixo olundiweze kule ndawo and if that is if your memory of how you were introduced to the gospel as you were saying I call enough to give you strength. Then look at the things where God has been faithful in your life. Utsalwe zizo, umotivate zizo. So I think you've coined it quite well, Mfundisi. And I thank you for your time, truly. If you kona magqibelo ufuna uvalelisa ngawo, Mfundisi, man phose ku.
Yes, man Butshawe. Inkosi kakhulu man ngoyi-ionisha this message ngohlobo oluhle kangaka. And I think just ukuvala Butshawe, you know, I always sympathize with people. I know that amaxesha amaninzi xa sele umntu engasazi enkonzweni siye siyijule itawuli lula ngolo hlobo andimelanga kube njalo butshawo umsebenzi wethu azange phofu mandithi mna butshawo andizange ndayibizelwa into okujule itawuli ndibizele umncedilele umntu kathixo butshawo kangangokuba ndenento ethi ingaske umntu xa sele ngoku engesenanto imotivethayo mhlawumbi apha enkonzweni ndithentwini khakho uweyise man ujonge izithembiso esizinikwa iBhayibhile ujonge nale meko kuyo ngoku ujonge inoba yiphi enoba inikisa umdla nenamandla kakhulu ndifuna ushiya umphulaphula namhlanje nalo myalezo othi khakho uweyise nje uhlale nje phembeni uweyise nje between these two
yes.
And impendulo akhe ndizama kwapha xa ufunda kakuhle uthile nezo scripture bendizifunda nam apha uzayibona kakuhle man uba ikhona into esirias apha enqondayo into yoba iyavuselela umntu uba makaphinda anyusa iikawusi yakhe kuyadinwa endleleni but igqibeleni butshawe simele uba sinyusa iikawusi zethu siphinde sithabathisele inde indlela ephekezulini ayikho mfitshane.
Oh yes, Pastor Aphiwe Magengelele from Liberation in Christ Church, mayibonge mfundiso.
Nkosi ke butshawe, siyabulela kakhulu.
Right, joka mandi mfundisi ndiyacingela ukuba
this insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.